day. Njagala what you say mu.
Webazomutonzi
nabe mukwana bayimiride nawe.
Amazimadala.
Obizi bwa bakusupporti nze.
Sibango kusanga.
Sowoza mukuba nange byempisemu bibadde bingi.
Walai.
Njagala okwebaza buli anyambye.
Kubulira.
Menso kalugaba. Kuba yimiride nange.
Juki le misera mwa rani range nyo nge mbele kukute nevi zivu bienseno okendo yinge musito bolidwa wokwasa okaba mchiro mungu asuri le manu abimi kwano bewesi gaba fuki de baku zimbi de sabo baga wendu de okabi de gulu mungu omukowo de mulidala wemu za rachensi ekaye de egulu abane chegulu tebali de dala uno obwavu wumu kampala andwa de olusi wendo woza fena jetufu de Nengamba mungu weba leru gaba kwa nyambie.
Bizibu motu isemi inji. Walai. Kamba nyumize kubienzi jukira. Denalabu butonga nchali mukampala. Kumiaka kuminebili.
Zijukira omwana yanga nga saze mpale Ebiraka pachi kunyuma nga byetimbye Lugabira saze alatangali musinika Asinga nasa zama na ikengeri jari nya Nsimbi wazi kwatira katale nechigari Atunze nobu vera linjise kumbera Nkulengero patika nye byo isemu binji Tuna mwatu wejuse nganze wenyimba Zijukira wa mama kukubo nebibo Oregulo tando waziko letene buto Mukalai basisemu sibatai Chimeza, nkubuli rabo tuwa kulanga te wali kwe kanya Nzijukira, nefa kunseko, ha ha ha
Walai, sina nsonyi kubuli ranti nange navunga kugali Emanju waka yu aketaka Obwavu nenaku, yembera mutukulide Na emiro mino
Nzijukira, etamulu janga Mufufu, okweyamba, tipinga mvuga gali Mawogo mbeke tamuvi sindwa dene mfana Kukatale nselengese, nsigo nonze Nile mikwano, betu waka sambira mchiko Nechikumi, nechironde chogule mpango Nzijukira betu wakula mwafu nesanyu Kwe kusala wombi imbe, ya devizivu Nalengeranga, abana, mukasasiro Buli rabgulonga, ntute woko msite Mumikutwe na chivu wensinge bakayite Batunuza kayase, chegulo tebalite Bayiga chisolo sitairo, to survive Lifestyle unimaginable, ye unisa Kambaleli mwebi chama, binsu zanga kaba Nzijukira echivuga, mwenazaribwa
Tuva wala Bantu bange njagala mumanye nti mbagala nnyo Obulumi bwammwe mbuulira Yadde ne Bulaya gye mbadde Nga tukabira wamu Bino nduweereza nnyanga nzaala Maama wange anyambye okuyita mu bizibu Lugaba ab'emikwano abayimiridde nange Abantu bange mbagala nnyo Abaana abalya mu kasasiro Akute nkumbi ali mchalo Musita bapatikana Baaire